dajimsafi.com
It's all I
can do. Hajui na Mungu mimi. Hajui na Mungu mimi.
Walisema pat kazi, mbona sasa amepata. Walisema hatoboi, mbona sasa katoboa. Aliumwa, wakasema hapo ni amepona. Walisema haolewi, mbona sasa ameolewa. No wao wao, wanataka tusisonge mbele. No wao wao, wanataka tusipate mchele. No wao wao, wanakesha we kupiga ndele. No wao wao, wanongea sana makelele.
Hawajui ni na Mungu mimi, nalindwa na Mungu Baba. Hawajui ni na Mungu mimi, nalindwa na Mungu Baba.
Hata mwenye nyumba kanifukuza kodi, alijua sitopata na Mungu. Na exi wangu aliniacha sina kitu, alijua sitopata na Mungu. Waloga wakabana hawajui, mtoaji ni Maulana sochui.
Waendele kupambana matui,
ninalindwa na Mungu hawajui. No wao wao, wanataka tusisonge mbele. No wao wao, wanataka tusipate mchele. No wao wao, wanakesha we kupiga ndele. No wao wao, wanongea sana makelele.
Hawajui ni na Mungu mimi,
nalindwa na Mungu Baba.
Hawajui ni na Mungu mimi,
nalindwa na Mungu Baba.
Wazenu nalindwa sana mimi.
Play on the track.